yande joyi no wittodi e minta capanɗe tati nani habaruji men ni e fulfulde ɗi min Ummu Oumar janganta on. Nder kibaruji men no waɗa motoji ujunere ɗe hooreɓe mairie andini jonde majji noni nder leydi Belle Yara illa ko laawol hokkagam yiilaki majji go e lewru Septembre. Ministre kawjiɗo e jandeji leydi Guidal naati caka makko e hooreɓe kawjiɓe filla jandeji ɗi hawtade e gollididdo e maɓɓe noon ni gam joɗɗingo laabi loɓɓi gam ɓantari heɓo dow fi jandeji leydi Niger. Yewtere men pindinol ni hande min nanan nafaka ka Nasiru Alassane suka ummatore moƴƴinoje moƴƴinowo hano motoji noon nder wuuro Tillabéri o hokkam min fama tokkomi on nan pirtol haalaji nder kibaruji men. Kenga der region Tillabéri der wuro Miel Hamani wongo der commune Abala kiloji capanɗe tati e joyi e bani bangu hippitere waɗama nde pelle hano felloɓe nonni waɗi nonni garuɓe dow motoji ɓiɓɓe wuroɓe nayo kambara nder felloɓen dow no waɗa kamɓen capanɗe nayo ɓe kaɓɓiniɓeɓe leydi Niger wari nonni no ɓi wurojo gon hokki studio kala ngu fama handen subana. Gomnati leydi Niger ni adi aadi to pottal sawragal ministry be gadi nogay e go'o lewru October yarugo laabi denako yeso der wuroji region Tillabéri e tawa nanga jeego e lewru November hitane du edi e nogay e go'o département Tassara Tilia der region tawa der département Walam Ayeru Bantilare Abala Bani Bangu Saitorodi Tera ngote der region Tillabéri nonni funi der region Tillabéri filinge lawol hano joddinangol gol no fuddan go e lewru November nonni belle yara kan he kolo kando no fuddan no gay didi lewru November hitande didi e no gay e go o no wada motoje keme jenay e chapande didi e jenay de hore e meri andani jodde majji illa ko lawol hokka gan yilaki majji der wuro Belle Yara region Tillabéri illa go e lewru Septembre ano witti nonni horebe kolli ko bindol motoje de no wonno wadira no handiri sadarmo gon fuuni wala Adamu Munkaila merdi dabon o hokki jadi min Hassan Mumuni fama.
Minen head amin ɗo nder commune Motagazar min puɗɗana bindol motoje ɗen balɗe nayi fadde go'o lewru Septembre no wara gam nyalande hokkande fuɗɗol jilaki motoje ɗen go'o lewru Septembre non hokka nden warde nogay e go'o lewru Octobre duɓu jinaji ɗiɗi e nogay e go'o min bindana motoje keme jeenayi e nogayi e jeenayi bindol ngol du no ɗon yehira no woɗiri gam illu fuɗɗode muɗum fa yettade hande min keɓayi caɗale gom le majjum famuɓe habaru on lawka keɓi warde windude moteje mu'en dande nde gattanmi yaade e nimɓe ɓe gara windude moteje maɓɓe gande motere jomum windaka ley commune o hunde fuu ko hewtoy ɗum jomum yettini ɗum hoore mum ɗum saabi commune ardiɓe hawse ɓe meɗen ɗewtano laawol laamu ngol gomnanti hoƴƴi nonni
gouvernement a pris.
Ministre kawjiɗo e fi jandeji hande subana yiidi e horeɓe jangirde école eɓe golliditta nonni dow ko ƴewata fi jandeji ɗi noɓe laasi bitto dow laabi jandeji ɗaldi Niger gaɗa hano jeɗɗire ni ko jande de ummiti nder lawol gotol gol ni ministre kawjiɗo e jandeji leydi Niger ni o mikkintiniɓe laabi kesi ɗiɓe joɗɗini nonni gam ɓantari heɓo dow fi jandeji leydi Niger. Docteur Rabiu Ousmane ministre kawjiɗo e jandeji leydi Niger fantini Moussa Hassan.
Haaldude dow sigila gollal min kan min ƴeewa dow muɗum jonkay ni min keɓi nokku to min mbaawi haaldude sat fuu ko ndaarto naatol jannde l' école ko duɓinanɗe nogay e goho duɓinanɗe nogay e ɗiɗi tabintinde jannde kañum ekkitagol yaade e tiimugol no jannga kañum e aadaji ko haani tawi jannginaaɓe lekkoleji pamari fayotto lekkole ndiji hakkunde ko wiyte collége ɗum enɗam to sigila ekkintinol jannginoɓe ngoldu kondan min ɓeydinan ɗum sembe dow koɓe jiɗi ɓe ekkito ɗum enɗam ɗiɗaɓel majjum no tawa fa hannde wadde pelle dartode fi jande nde enda e nder région ɗi fou nene du konna min kokkam bawɗe fof koto ko tawe jande sembiɗi
et prendre en charge les problèmes les plus sensibles.
ceɗale ɗe janginoɓe godi dow laabi kesiɗi gomnati leydi Niger joɗɗini dow fi fondutol jandeji ɗin. Ɓe kawri hannden subana nder galluño mai. Fedde janginoɓe Sina Sebni Halidou Munkayla hokki jaadi min Asumana Sina Fama dow koɓe gonɓe boytoro e nuhayeje maɓɓe.
Min kaldi sanne e dow caɗale ko janginoɓe yiyoto fuu. Min kaali dow laabi ɗi gomnati sakiti adi wiide ke hono lekkoleji to janginoɓe janginti e to seta e joomu no woodi bak ko yahatoñ enna. Min ƴeydu kono kibaru dow laawol ngol gomnati wi ekkitowiɓe janginoɓe fa fuɗɗi ɓe fuu soƴƴete le lekkoleji pamarɗi enna. Caggal ɓe ekkiteke balɗe capannayyi e joyyi janginoɓe ujunaɗe ɓe kemi tato e ko tekki ka en woni ko wiya hokkete lambaji golle ɗi enna. Ɓe ƴeewitano le lekkoleji pamarɗi enna ɓe janginowa. Jonko min mbiyato bandiraɓeamin ni woni ɓe kettino seeɗa kala min domi famin jiya ɗumon ko région ji ɗi enna kandi wurtino hata caɗale muɗum hen e bureau mawɗo enɗa mo leydi hawran ɗum ɗum fuu darde ko région ɗi kaali no heɓoto gollira golle ɗen fa wooɗa
conduit a tenir et nous allons informer notre base par rapport à ces conduites là.
Sigila laawol laamu ko wallititta radio ji gure ladde kenga ɓe kolli premier ministre nonni laabi majji dow ardangal fedde CN rakom nonni ɗum do gam heɓugo laawol balla nonni ko gomnati wallata hitaane fuu. Nani Famaka Moussa Hassan Fantini Jadim Rafika Attaher.
Depuis la création de ces radios.
Elu ko radio ji gure ladde ɗi cinga ele saɗorma ni gonno gollira kaddi hokkoɓe habaruji majji waɗoɓe yewtereji e golloɓe dow machinaji ɓen fuu gonni no mbuya no gollano. Ɗum waɗi komin cingi laawol laamu e wallitide ɗi radio ji gure ladde jawdi ko gollirta. Ɗum walana on du e cuccuka ko Burkina Faso Benin e leydi Côte d'Ivoire hitande fuu ɗi radio ji gomnanti no itta naɗum en jawdi ko gollirta. Hannden min godana radio ji gure ladde keme ɗiɗi e ɗiɗi ɗo nder leydi meɗen Niger ko laati hemre e capanɗe jeetati e jeɗɗi tawonno golla. Nder majji kamɓen du ngala jawdi go gollirta no haaniri gam yahde yeeso radio ji gure ladde ɗi.
Jeɗɗire wittine giidal naati hakkunde himɓe leydi Nigeria e hooreɓe arrondissement Tataɓo de Maraɗi nonni dow fi laawol jirgi gongol hanono sini ñiɓɓede nonni caka wuro Kano yahde Katsina e Maraɗi. Ɗum ɗo gam ɓe ƴewtino ɓe ƴeewa dabareji ko ɓe kaani ɓe gaɗana hano himɓe ɓe fi o ƴeewi e fa hankasen dabareji lobbi joɗɗine dow ñiɓdi ɗi nonni. Nani ko maire Mamman Fatawu o fantini Jadim Mohammed Mamman.
Principalement donc ici sont
ɗo enɗan ɓe muyana halde dow yoɓɓugol jam en guese na ɓe cuuɗi ɗi laawol jirguingol tokkiri dow mum. Caggal majjum ɓe kaali seeɗa dow farritere ko tawa nder gollidol e laawol jirguingol. Ɓe kaali du dow filla arzuko on na fakka ko gallure nden wawi heɓude nder majjum. Laawol arzuko on no ɓantoto ɓeydoro yeeso campaniji kewɗi e butigaji no maɓɓi to am e fa hande du ɓe kaali dow ndenagu muɗum. Laawol jirguingol kirtana nder commune ɗan Isa Jiratawa hedde Rizia Bogwari warde ɗo endam Maradi tokkirde nder arrondissement Tataɓo. Woɗi dumiɗen jaɓɓito ngol laawol jirgi do inde région Maradi e leydi Niger fuu no foti. Ɓe kokkaymin ñalande nde nde ɓe mbimin yahde yeeso nde Allah jaɓi.
Ñiɓol laawol doso yaago bela fa nanga gaya nde mbi'en ni hano projet mo MCC watti jawdi no ñiɓa no sini timmugo. Cheibu Adamu hoorejo kawjiɗo e fi ñibdiji région doso hokki jaadimin Aoussou Abdourahmane Fama.
Hano
ko darta filla senngore gaya bela e keerol leydi ɗon hawtade e laawol celdugol bela yaha saabo ngari ma bela kamba miɗo wawi hakkinkinande on ko golleji ɗin fuu gasinama jon o iri golleji ñiɓol na moƴƴintinol doso tannom. Gam ko waɗi mbimi noon ñiɓude e moƴƴintidde nder ceede gollitirteɗe ɗen yaade to campagne goto on nde wakkati keƴaɗo hunde poftinkinaki sanne no nimɓe hanɓe hokkede hakke mu'en ɓendo fuu gattama e kunta. Woɗi hunde fuu ko hani waɗede aadi on hoƴidama e nimɓe ɓe laawol ngol tokkiri nder nokkuje mumɓe.
Par rapport à ces impacts
lumo leede duniyaru de silmaji no woni no holle to batu kollol ana fespa ko nonni leede Burkina Faso himbe leede Niger ni hollowi kulle mabbe fere feregi do filla silmaji nonni e kulle gadeteede del leede din sani magori horejo nokku to silmaji leede Niger fantini jadimin asumana sina e chelalon
nous avons exposé les
min koli kulle latide leledi Niger tan watte ne wada kwato silmaji laso commande ki do cassette gi video de min gattata do inde television ji leedi din e watto e dedi do narral jom en silmaji ben min jeji take hollude kadendan kulle de leedi amin woni no tefa tabintinde jeyde misali chuku kilisi fayba batte min jari dum den min gadda ne de gam hollude der leedi to itado e faande warbe yewde min be keba nyamude kulle itade der leedi Niger tan se ko Allah du dum wawna ke sanne gam min gatti fedde gom latinde e hantode fijongo no wadan taykaake mudum faamude kase tuji ko silmaji foti soda kilisi mo min gaddi on yalla o hantina
le kilisi ko namine c'est presque fini
yewtere pendinol mbatte kadol yilade motoji der wuro Tlabiri motoji de koyde tati kanji tan gonno yilo der wuro gonnoni dum be dori anno kuje to moddinol majji Nasiru Alasan suka ummatore bi leedi Niger moddino motoji de non o hokki himbe fama no moddinol gol wa'i der wuro Tlabiri nani fama ko hokki jadimin Omar Hamma
lokacin da mun shigo
wakati min garno min nat leedi Niger do enda min jippa kinani doso don min kinni min ingada gollal amin gal fa himbe andimi no wodi fedde goddo latine no wadana ekititobe njoyo njoyo min ekitadu ko ngarta be do enda min tay gollal gal enda sukabe jida gal fe sedda kan sukabe nayo godumi do amma gotam won don goto mo jida o do fa doso yo werna ekitodo be jida be ekito gollal gal to sentama ne be on kita gollal gal baaw don seni baaw don gal o enda mayi jango wiama baago to ekitaki ana lataki na to min gaddu dum min ka mojjere gam batte Allah e himbe keba nawtoro dum no buri jonde bolu sukabe no jodi bolu o endan
sina samun alkhairin abu
nafaka o e kadda der gollal gal
nayi auri
min kami dewli le golle de wodi min wodi baade ande hore ande maji ko min jidi ni woni sukabe immo daro naata e golle de ekitode waawade faawol sabu gollal gal wana pamaral non nyande nyande de ngoti nyande godon a nyallan ara golla non ni faanaange hira nyande gondu kondan golle sedde ne kebata nonda nonda
ayuka de kai aikin ka ka tashi
nodda gal gal hen gatta yaade to sukabe ummatore be region Tlabiri
to abun de ke kira kamar abun de na fada a baya wallahi wannan aiki
to ko kalami ni woni ko kalno mi arande de enda nan himbe fama golle de gana pamare fe seeda kala sanan be umme ke darake e majje do halal mudum tawe do toñi fu wala to gollal gal enda nedde heban tino maggal sanne bibbe nedde horno wa ekitude be golle de be baawade be kebdu konna nafaka majje wi'e mojjere wadi der wuro de tawa himbe darta ko ekito baawade sako heba sor barki on enda mi ko to wuro anno sen joomu hebin ekite ken joona nafana dum enna gayi hande seminaatu le wuro doso to de on fusebe oga kan woni mawdo wari mawdo wari sabu alle golle labe min gatton wadi himbe joyon joyon ko min ekiti ko watta labi joyi waawi golle den endam sene wi'ama golle waddama himbe naata e majjum ekito dum faawaawa sukabe ekito wattaabe dobe bal tati balde joyi fu joomu wara ekiti to ne watta ko joomu waawa golle de golla nga jidangal gal wana pamaral non nyaloma goto ar waawi gollude keba ko goddo ka yobete lewur bumbu to nyande gondu ko nan a wara nyallani ar joodi non hunde fulu watta sey tanni neddo hinno munyangal sene munya fu heban ni riba magal
wata ran kuma gaba ka samu ba fa haka sana'a hannu take ita ya hakuri ce inde kai hakuri to wallahi za ka jira din abun
doni min derna tan habaruji me e fulfulde sai jabito don Hawwa Usman no wadda habaruji din e demgal Hausan kore non non do gada habaruji din fu Fati Zakari no waddan anu batu joda kalen studio
kalangu Diva do Radio Alternative
Lamba Chapan Ejena Ejena Topere Inay FM Zender
do Radio Gaskia Lamba Chapan Ejetati Ejena Topere Ejoy FM
Mara Ido Radio Sraunia
Lamba Hemre Edidi Topere Ego O FM Kyota
do Bonfere Fuma Lamba Chapan Ejena Ejena FM Studio Kalangu